senzela abantu badanse ah ubuzihlele nje uzomthola kanjani noma ti ah ngifuna ngama boss ngama boss ngama boss ah imali mazigi 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 yo imali mazigi ngifuna ngama boss ah ngisebenzela abantu badanse ah ubuzihlele nje uzomthola kanjani noma ti ah ngifuna ngama boss ngama boss ngama boss ah imali mazigi mazigi mazigi
Ubonalalela ubukhuluma kakhulu la uthanda umphesha ukanja kuzo Keep on my fire udlala uset bakhuzo Wena lalela utela utesh bakhuzo Tina desha da kwazbuzo Kangi pepa smasha khuzo Sezilana saba khuzo Sezilana saba khuzo Ubonalalela ubukhuluma kakhulu la uthanda umphesha ukanja kuzo Keep on my fire udlala uset bakhuzo Wena lalela utela utesh bakhuzo Tina desha da kwazbuzo Bebas masha fu, sesi lana saba fu, sesi lana saba fu.
Sunalom, shalom, shalom.